ibiyadu xanidin kulare nolosha ku naagaada libin kulada 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 harka aad gashibin kulada 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 harka aad gashibin